check in the bottom before you give her the baby. You don't check in the baby before you give her her bottom. A little bit of you and a little bit of me, baby. Katanamia, Uragaze step kastobera mu play Nkwagaraji wanyabo sibara na stray Benyingira nkubire zikengiri Anki ndi manye gachi fuba baby don't play Nika sajja katano na hewuliza bebogera kubatano Kubobu sajja butano Webutava na kumusano Katanamia, katanamia, katanamia Uliza Katanamia, katanamia, katanamia Baby sembe Katanamia, 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 katimansura Katanamia, katanamia, katanamia Bagamba na katano no kazi da muliso Baby girl Pakistani sika iso Newe kaba katano kati ampitao Atene wampa bufe namba marido Twadida kameme mama Naba wena uya kili la nungu musana Kulia muwa na chimanyi nte guansana Njakula maga paka nena ansana Walila kameme mama Laba wena woya kiri la nongomu sana Kuliamu wana chimanyi tiguan sana Njakula maga paka nenan sana Katanamia, katanamia, katanamia Uliza Katanamia, katanamia, katanamia Baby sembe Katanamia, katanamia, katanamia Katimansura Katanamia, katanamia, katanamia Akalulu kaita watunu Echiku wangu zana chochiba chitono Abana weba ita watunu Nawe tufabaja tuteka watunu Echituwa gaza bimama chitono Ulu imbo kukwata yo chiba chitono Okula lonchi nofu na mkatano Katika nyingi demu bala katano Katano Katanamia, katanamia, katanamia Uliza Katanamia, katanamia, katanamia Baby sembe Katanamia, katanamia, katanamia Katimansura Katanamia, katanamia, katanamia Katanamia, katanamia, katanamia Uliza Katanamia, katanamia, katanamia Baby sembe Katanamia, katanamia, katanamia Katimansura Katanamia, katanamia, katanamia Shake in the bottom before you give her the baby. You don't shake in the baby before you give her her bottom.